Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Ganyi kanti to bugi jande gafandu hala Mamadou Sama Seku jomnyali sakrabe hedibe. Ministere humunde bibbe malli be ngodbe ciagal e kanyam ben gollido yamma ciini talkuru yaltingol maliya en ngodbe Niger fedde bibbe leedi malli ngodbe njola hulti wiide dum don na wawi jaati latade dabbere wirtu wartugol beddo. Gilla ñande go janvier 2023 cogu dunirgol mobilaji masandise yogaji be dikke yimbe goytiki kaado tidal go woni nafaka hektare lamu le mali yewtere medana dossier de la semaine meman na hala mudun e hakilaji jamarande dum latige sababu ben newa muñay hoto gullu service yogaji dingon sembe kawro jamen hande kikire 30/7 2023 bismillah sakrabe ndenno fay boyata bibe mali gonbe Niger ben ngartirte fande ben fabdi fufu diwoji joy gondi gollirde OM landinani nyande noga en janvier yo kawral ngal da sinni ministere humnide bibe mali gonbe njola e kenya e fedde OM Moussa Mali Sissoko wonko hebani ko da fasango Umar Bagalo
le odo communiqué sud ministre ndu holiti wiide an wondi e gollidinde yimbe wobbe kasen ko nayri bangal faabade ko yata mali koobe temede jeegom gonbe nokku noddirte Niger beedo mali koobe jogibe tidallaji mawdi nyalom den o fedde o yem dan wonde faabade be nokku noddirte do asamaka les régions agadez faande de do to ngande holli tiwid le ko jabbino ko be paabonoma ko nayri bangal cudde maaje fa yottoyo nyamduuji e ko be kaani wottude en jibaaji mabbe dum iwri e leedi malindi be mbille ko warta ko do be jewtuto yalla hono be do sukabe jokol malin ko be kaani rufitaade le leedi ndi suudu ministre malin ko be wonbe njolo holli tiwid le ko warta ko ko yaata ndi woji joyi kaani iwde le noga enay lewru janvier dum nokku noddirte Niger le gollidal hakkune mali e o yem ko yaata mali ko be temede jeddo may chapane jom kani wartirede miccitene wiide ko yaata mali ko be noga e nayon kanyen uddale kasoji nokku no dirte do bata leedi Guinée Equatorial arande ko yaata mali ko be temede don kanyen uddano le kasoji mabbe to wakande laamu ko wonbe tombe gonde wadde imadraji san lando direji
hore jo fedde AME dum woni malinkobe jaltinaabe holti wiide ngal do kawral jaati dabare warbi fagul be do malinkobe be kanko Ousmane Diarra holti wiide dabare jin haddun no bamede bangal bismide be ben fide dabare no be kebato ko be kinno wonko hanni ajaratu kunati e telephone kedana festango sitatribe
somman contact avec tous les maliens
mede kala e be malinkobe nangabe leedi Niger mede andin hono fune be wondel nyalan handen watti fu mede wonde fide dabreji hono be yimbe yuppirte do sabi hannen so me wadi batu lede bal jaati me famintini yimbe adino fu edda mudun honen be malinkobe tampiri le leedi Niger fedde AME ne kan e fedde nodirtene alan fon sahara de pelle fo jukmoji fiojede e leedi Niger ndu inde CDEW holliti mettumu en ndu okkabaru be yimbe nangabe sabi so a fami en fu yimbe jiabe le leede le fon hirnangi ima draji wadama jaati me famintini nedde fu wa nantata sabe newina okkabaru mede wonde fide dabiri kasin honen be yimbe waddirte leedi Mali sobe sakitama gado honen be hani fabirede
sakiraɓe mbawi totto haklaji mawɗo du kabaruji amen bangol bembe amen facebook kadi twitter nelaɓe ben ɓiɓe nidi mali ɓe nelaɓe mali gonnoɓe to Alagir toon ben ɓe ardi ministre humanide gollidal hakkunde leyɗe ben tilki keñen altinere keñen ɓe dawol to Alagiri dono ley balɗe ɗiɗi laamu koɓe mali Alagiri totondira hakkillaji dow sembingol gollidal hakkunde leyɗe ɗiɗɗe tama ɗum ɗo no wawi laata nahulita ben fuɗɗitingol gollidal hakkunde e ɓeɗo ɗeɗo leyɗe ɗiɗi banggal ndenagu e wi dunke en kay yo jaati dabare lobbere e banggal muɗum ɓuran de Mali e Alagiri Alhousseine Guindo yo dunke kabaru ndenagu wonko hanni mbiyen Draman mayga keddamo
tabu Mali ana sikkiti sanne Algeri e bangal honno terroriste en wurbi toto hedde le frontiere ji mun ton sabu wakatiji kewdi Mali ana sikkiti e Algeri wiide ngado be bonandeji be ana doggo ana nato le leedi Algeri ko wana dundu dum woni haldal famrinde hakkunde yimbe mbibe bamana ko e mubben le leedi meden e funnange ton e kanye hakkunde gouvernement meden Mali o wakatiji fu se Algeri yalti fu ana fela Mali Algeri ana hollita wiide wakati fu Mali woni wonda anniya lobbo honno baasi o wawi selde hakkunde kanko e bibbe mubbe bibbe baman ko e mubben dum le funnange ton
jogo dunirgo mobilaji ben e masanti jogaji beedike gilla nyande go janvier denno ka ndedo ben ngul do sarewol gollirde duwan Mali yo e le hunjangul hore kabaru ko wete TEC ben tarif extérieur commun bangal CDEW denno wi communiqué mo duwan gollirde duwan wadi mobilaji e lul mobilaji ben lul occasion ben hani beedude hani yobude kasen ko wete impôt spécial Sénégal sur les produits woni ISCP den kabaru mo metti sanne jamare de ben kambe mo donno mobilage be do no holti wide bin do ben soutine wakat juno kedana kum hebane do fesango Umar Wegolo e sitasiribe
ko nayri bangal yimbe wombe leedi ndi bi tiagal tampereji bangal nyamduji e saddaji wana wattu juno dum hani beedede
deduama ko ana hani darnede le o watti sabi hande de leednin lafi deejal ana wodi kulle fu ana tiidi homo fu ana wembi handen tiagal dum so beedi deduama on kalsimo dum kasin tor satan sanna
abna ga ko rambulure
sotto mobilaji wombe le nokko kwaliti metti muden sanne bi hidu kaldal jungal waday le hen be ngadi noddango fewde laamo yoto wattu mo wi o Boubacar Diarra yo gote laamibe sotto mobilaji le leedi meden di
ko o yutu en
be wi be neldi talki yotti gollidrar amene men ke mi jeedi talki so wala ni watti mo transitere mo fuddi yobde kalsi donc men mati dum mede tewdra laam on tinno fiya dabiriji yalla do huune ana darole o watti peda hani domine famene ka hore me jiida to hon me kalda me kawra do dana water so di golleji fudde wadde
mbayile mawile ma chukula
ndeda fedde holliti wiide e sadaji dunirdi le temedere fobe anni beedude hen sapo ka fedde humnine kabaru duwanye en leleedi ndi kollitiwdi yo don sariyaaji le fedde sediyawo
men yettoma elolinde dossier de la semaine hande ana yobi do kabaru hakitere lam denno yimbe la hobe leleedi ndi holtiwide do lati la sababu yirebere ser mbende nokuji mabbe ben hebata gol serosuji kiwdi ka nonno tiagal dubi nogay natorgol ben ko wete decentralisation denno kambe be nototobe dum be holliti ben tokkaka bodde golle bangal mudun ka non kambe dunke en kabaru hakter lamo holti wiide an hani be yaati buppiji jogaji anay kabaru mudun jaati don an hani kabaru mudun yewte do do bende do yewtere dusi la semaine ko hebani en Aissata Diarra kedana fustango sita sidi be Umar Wegolo
liwi ide ongoyba kanko ne amiru fedde conseil cercle bayangara o holliti oy gollobe lene la morde ben lafa hune o kabaru mettuma sanne
c'est la volonté de la
hunde ko yibbel ben jeli ande de ka naba makka dum naba ka fa dum timma ande naba de ko nayri bangal cialal kanye jande sa jeewi le cu doktoroji noddirtede CCRF de fedde conseil de cercle humini dum do bankasi do tan woni do kalisi di fu hokkete suudu meri
dum
la fil nel gon kalsi le lamode leedni ko heewi metti jokko arandrejo maire commune gawo noddirtede boube ben mawlud
so ko nayri bangal bawde jamaade hokkaka e mbawa halde halo haggi tere lamu nokkule do jarda fur a tawan watnaabe wonbe ton kanyen noddirte be collectivité e lamobe cindi wajum sinabe gollide lamu o nomi gonde yarde
tout travail en symbiose
le genni kutiala yoro supportade segu mudingo gollidraje lamu on de nokkuje weli jamaade sanne gaddu e tawede fu be holliti beden lafa himbe gollobe
par rapport à son effet
ko nayri bangal ko dun nafi min kam yodo yoro sodo dun nafi sanne sabi de wattu jono kulle de fu battiki himbe lebe min wala fu ko dum nafi sabi de janginobe ngalali nokko docteur en sawrobe mattakile nokko wala fu ko yafi do min kan wiyan dum nafi sanne sabi de dum faabe kimil ko nayri bangal hebude kaytaaji mudum law lamodu beedi battaade yimbe be joni ka jeyal hono jawlede kaani wadred le nokko
pecci de la morte le leednin nafi mali sanne lewi ibrahima sila kayo neddo goto andino kabaru maral ngaw holliti fa handen o le pecce pecco la morte leednin woni golleji ko nyaki le o kabaru ko fawido bangal lafi gollobe kay e kebal le nukkuje yogaji
on avait des arrondissements
de yo arrondissement ngaji kanye cercle ngaji gonno le nukko wattu jono dum fu dum sendama fa dum labi conseil des cercles en gadama yimbe le be fu juddinama homo fuddu hokkama darnde mudum wattu jono darnde de fu fecchama ka homo fu fa wawa darade darnde mudum anda darnde mudum dum on tida laji ko wonde mated le haggitere lam
ça fait défaut dans notre décentralisation
kanko neddo goddo ando kabaru maral holliti wi golleji ko fawi de pecci won lamode leednin ana fawi de kulleji didi go mudun le réseau ngaji kay le commune ngaji le wi makko kabar fugo huncinta kaban leedni yarda yeso ana han halfnede hore be réseau ngaji di keddan gollidraji ko wonton ana han halfnede mairie ngaji fa hande holliti o jowdi ana han yedede leede lamode kesse wonde leednin yalla bere feet ak golleji mebbe no wodiri
sakarabe pamwide do katene kabaruji amen hande micintin non tan no bawi sata fofu pita do bembal amen 3w.jototamin.org maddo don jamu 37320 do sede yotre meden magazine yewtere meɗen en magasin hannde yo ben kabaru rewɓe Mali ndenno eɗum yowi ɗum ɗo waltingol kulle kecce ɗum ɗe ɓiɓɓe Diallo nde laatiɗo sababu golleji rewɓe hewɓe ɓe gagne baale rewɓe hewɓe leydi ndi ndenno ɗum laatiga ɗum sababu yiriwere nokkuji mabɓe e wi dunke en ka noon rewɓe hinniɓe kabar muɗum na metta sanne e ko ben kala ko ɓe wayliti heɓata ben yeyede no hanniri ɗonno kabaru tiɗalale lumoji ɗi kanko Moussa Mali Istuku wonko heɓani en keɗeɗon fo sango mi e sita sidiɓe yo ankire jaam to sahal leydi Mali li laamu Tumbutu baale kewɗe rewɓe na heɓa nafa e waytingol ɓiɓɓe Diallo e dow faaba pelle yogaje keɗɗanna seeda fuu dikku tawad walet infa gooto e walde mbaylitoɓe ɓiɓɓe Diallo to Tumbutu tum
on transforme les misola
mene moƴƴina kuruuje sumbi ko noddirte wuroyi ko cukalo kan e rewɓe haamleɓe yarta meɗe moƴƴina ɗum e geeƴi ñebbe bambaari fottade maaro e nanndal muɗum sono haalede goonga kilien ana wara hannden sanne saabɓe weltigen honen o moƴƴinirta o farni leñol men hannden torta ko wonda amen yo laffi heɓde balleku kañ e kaaki gollirɗe nanndan muɗum mbeɗa hasigini ndu mais jangguine le golleji amen ɗi yalla ɗum huncina
hoorecapacité
to ñono ley wuddu leydi ndi rewɓe no gonde imadaraji waltingol kulle kecce le nokku Tara Boire ka noon madame Boire Fatimata Samake komuniɗo kala ko woni landinal oɗo centre o woytigui kuteji rafindenagu dow golleji mabɓe
kulleji kome moƴƴinta ga ana heewi sanne jaaɓa cecco e jaaɓa yorɗo ana hen meɗe welta foñi ndu mais waɗa ɗum juga moƴƴina bonbon fottade jentigaji e nanndan muɗum aranno meɗe heɓat kalis hen sanne ga ñol men hannden luuma wala sanne le ñonoɗo koma fuu ana lema jabayɗe ɗum saabi fe goto sotta ɗum samoji so walaɓe naɓa ɗum fa bama ko ma genni segu jogaɓe ɗo ana naɓa ɗum fa Sénégal no aran
ko warata rewɓe capanɗe joyo gonɓe le coopérative lollirde kutuñogon tala no mbaylita ko wiyete soja latade condi farani ɗum ɗo no waɗe to nokku dogona su goɗirɗo kuccala kiloji capan tati e joyyi e le ɓaleru leydi Mali ewi hoorejo gollirde nde madame Guita Maimouna Traoré ɗiɗo ñamduji ɗin laato sababu hadde yolbere sukaɓe
meɗe welta guirije mais waɗa ɗum lacciri kay kulleji ñamteɗe kewɗi mi waɗi ɗi golleji fuu dow fabagol dowtore en sa ɓewaɗi waɗi lugangoji ƴeewi honande mi weltata ɗi kulleji ɓe naɓi ɗum fa bama ko ɓe watta ɗum le laboratoire ɓe waɗɓe famadin amen wi torra fuu wala e ñamgon ɗi kulleji ɗima moƴƴinta le wi meɓe jaati kulleji amen ɗima moƴƴinta ɗi ana jogui vitamine sanne ɗo naatigen saabe hannden meɗe heɓa hen hunde fa mi wawini hoore amen meɗe wawi sodna hoore amen hunde foof komin haaja kam ɓe lallina cukalo amen goy caggal muɗum ɗum mene faabo woto amen ɓe kila hewɗe le golleji mumen
to sikaso tiɗal bullalnga e kaña kuteji nawtogol engrais dow kareje ɗe goni tielaji ɗi jogui rewɓe kinniɓe waltingol ndenno eɓe gondi haɓade nawtorade kareje ɗe engrais gaɗatake e muɗum keɗɗena madame Bathily Fadimata Walet jangguinowo e dow sifaji waltingol kareje latade bullalnga
le ñalaɓe waranda meɗe wondi e fiide dabiriji hollitude rewɓe en honen kareje ɗo weltite waɗe kulleji yogaji ko naftat jamare ne sa ƴeewi hannden bulalnga ana yiiɗa sanne nde caggal leeɗe gañol ma hannden ko laafi amen jaati yo heɓde kareje ɗen jaati saabu sa ƴeewi hannden ladde wala kasine leɗɗe kareje jaati yiyatake nokkuji yogaji o tordam anado rewɓe amen ɓe hannde
kanko dunke kabaru keɓe modibo mawo magalu na darda lamkoɓe leydi ndi huncande hoore weltingol ɓiɓɓe Diallo
watti foto coggu ana waɗa meɗe heɓa hunde ga sa ƴeewi neɗɗo welde hono ɗi ñamriji cotta ana yaa heɓde hunde ɗo saabi hannde so meɗe tewtira laamu o tinno jangguina rewɓen hono ɗi golleji waɗte yalla ana huncina keɓan leydi ndi yarata yeeso saabu ƴeewi hannde keɓan rewɓen ko heewi le temedere fuu a tawan deɓe ana fawide deman ma margon dabaji ma weltigon ɗi kulleji e nanndal muɗum hannden laamu ana hani fiide dabiriji uddita isngaji ko heewi ko fettide a weltigon kulleji ñameteɗi leydi meɗen ndi tewde kasin honande ɗi kulleji naɓirte caggal leeɗe yalla yimɓe andina ɗum sodat ɗum sanna ɗuɗo wawa heɓde laamu on fe so nonan laamu on kan e yimɓe noddirteɓe entrepreneur en kan e jooɗɗo jandida hollodir haqqileji honande ɗi entrepreneur ji hani fabirede le leydi ndi
kanko donke kabaru keɓe ɓeydi wiide oɗo golle on laato sababu ɓuytude sanne talka en les kiriduji